Kia ora mai koutou katoa e mātakitaki mai nei ki tēnei pāpāhotanga o te hiku o te ika, atu I te kura o Tamatea. Hoino, kei oku taha, ēnei ngā kaitātaki. Tēnā whakamohia te mai. Who are you, where are you from?
I'm Sinead Oak-Smith and I'm from Patuarekeke, Takiwai.
Ko ngā whenua te kere ahau, no Ngāti Kahungunu ki here tau ngāhau.
Ui, Ngāti Kahungunu ki ro te wharetapu o Ngāpuhi I te whānau. Hoino, you guys were beautiful on stage today. How did you think your performance went?
I think it went really well. It's better than I won in front of our school, so yeah.
What about you, bro?
Aight, ka pai. We all did mean the crowd. Aight.
Okay, now we've been asking all the kura this question, okay? What kind of tutors do you have? Do you have those ones that are like, hey, get in line? Or do you have those ones that are like, oh, kei te pai?
A bit of both.
I put them both.
Do you reckon they're harder on the boys or the girls?
The girls.
Oh, the kōtiro got the no ears, eh? No. Engari, te kaha te mana o tēnei kura, Brim Bay. Ko te ingoa Māori ni, ko te whangatāmire. Ka pai. Hoino, do you have a shout out to any of your whānau, friends, anyone?
Just all our family and our tutor especially, yeah.
Ai, tō ora whānau out there, our tutor, whājini, tēnā koe.
Kia ora whāia, thank you so much, mai I tō rōpū kapa haka. Hoino, we're going to leave it at that, but atu I tēnei wāhi, te kura o Tamatea, ko tēnei te kura te rōpū kapa haka o te whangatāmure, e mihi ana kia koutou katoa, mauri ora kia koutou.